Danlodani ndimwe vera nyimbo zvava mwamba pamwe wanga
tutsva stop the ghetto movie ko a 2020 thing mana ki malo make my de pan this thing sa cosa tipo ndie pries
akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo 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 jumbo
wanditesa sima plani ndibu no kala singo mwafamani hey mwina isaba na ntawi mtojeledwa zimeneze ne ai ati muzibwela ndi majumbo sangala batiti kuluza mafuto badi girl ipa ndi mangati lambo
akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo 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 jumbo
akazanga ndechane mwanditenda zemaplane every time ndezenkane ndikakala ndirebe mane just make me no kwene kwene mala kuita party nangarika ngochoka ale yesa wone panti ndele kama kwenda ndeze kwenda nde majumbo kuma kwa chibale ndazinzanga so umbombo kwendi kwene kwene sa chiko nde mumatele ngati zile chonchi ini sindi ngapi
akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo akazanga jumbo amafuna jumbo Masanasa jumbo 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 jumbo
yeah amai akumbo ukala nanu ndilibesa kumbo nanga daily ndizibwela ndi jumbo ili langa fumbo chikondi sisi kupepa tu mwachulusa kupepa tu nanga daily ndisingo show patu koma ndi show tatu
akazanga jumbo
akazanga
amafuna jumbo
amafuna jumbo
mama wa jumbo Masanasa jumbo akazanga jumbo amafuna jumbo mama wa jumbo masanasa jumbo 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 amafuna jumbo jumbo akazanga jumbo amafuna jumbo
downloadani ndikumvera nyimbo zvava mwamba pamalawiwanga.com